yeah. Go me a robot.
Kimamba on the beat.
Ni kama kangaroo nantega. Unantega. Mini wako commando jegeje. Jegeje. Tumeniweka ndani. Umezima na sim na sipati gani my way. Kwani unajini gani? Nani pass team kwako kifuani. Mami yo, mami yo. Oh mami yo. I want you to know mami yo. Kwambo kini mwago ntani yokota yes. Ni mwage.
I'll tell you.